ọkpa nganga. Pa n'ime Chineke mụ, Chineke bụ onye nwe nganga. Onye ka chi Chukwu erula maka mmaso, fonu m akụwala, kredit alata abatala, ndị kwere m kwa akụwala, ngọzi Chukwu erula. Ọgbara gị ghara maka Chukwu echetala m, ọ dị gị kọnfus na uche chi ga-eme. O juru gị anya maka Chukwu alụwo ya, mgbe niile anyị gbagbara, echekwara kwụta ụgwọ. Ogini menem gaga baba nga, ogini menem gaga yori bara. Just a good, just a good, just a good. Chukwu agozi omo, opa nganga.
Pani me Chineke mo, Chineke bo onye we.
Oyori bara opa nganga.
Pani me Chineke mo,
Chineke nkume ogbonye, ekpere anyasị mkpere, imechara zayọn. Asị Chineke nkume ogbonye,
ekpere nde iyo, imechara zayọn.
Chineke nkume ogbonye, ọkọ m ọnụ,
ịhụla na-enweghị ihe chi ga-abụ.
Ka m kọrọ gị,
mmiri Jericho adawo.
Ọ dara kpamkpam, my God no be man, he answer when I call you.
Onye